Umaulira malangu lunako lwa lero minister w'enjigiriza n'emizannyo Jenedi Kataha Museveni agenda kwanjulira eggwanga ebyava mu bigezo ebyabayizi abatulasinye mukago mwaka oguwedde. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kufulumya n'okutegeka ebigezo ebyakamalirizo mu ggwanga ekya UNEB kyesabye abakulu b'amasomero abakyabangibwayo ssente basasule nga bukyali okwewala okutaataaganyizibwa mu kufuna ebigezo by'abaana baabwe. Jennifer Kalule Musambo omwogezi w'ekitongole kya UNEB ategeeza nti enteekateeka zonna ziwedde okufulumya ebigezo bya siniya ey'omukaaga olunaku olwaleero.
Abayizi nabo mwaka 2025 be bayizi abasembayo okukola ebigezo mu curriculum enkadde era nga Saddam Nokula Kyodongo bw'anaaba ng'ayanjula eggwanga ajja kubannyonnyola abayizi baakola batya era ki ekigenda okubeerawo kw'abo abandyagadde okuddamu mpozi okuba nga baimprovinga ku grades zaabwe. Gano okujjukiza bannaffe ba head teachers, head of centers okulaba nga basasula abannaba ebbanja basasule amabanja ago baleme okutataganyizibwa ate mu kiseera eky'okufuna ebigezo by'abaana baabwe kubanga singa wanaabirirawo alinayo invoicing eby outstanding nga tanaba kugisasula ekitonde kigenda kuba kigenda kukuweereza engalo zaffe z'abayizi bose.
Okusinziira ku UNEB abayizi 16,622 okuva mu masomero 12,848 be beewandiisa okukola ebigezo eby'akamalirizo ebya UNEB ebya siniya ey'omukaaga.